ehara taku toa I te toa takitahi engari he toa takitini. Kei aku I ti kei aku rahi hurenua, tēnā koutou katoa. Nau mai whakapiri mai ki ngā kawenga pūrongo o te haora, atu te whare kōrero o te hiku o te ika, ko ngā take o te tai tokerau e haere ake nei. He mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Ko ngā kaupapa matua mō tēnei haora, I ngarangi hakata ko taha kenei I haka nuitia e ngā uri o ngā ti ue oneone me ngā ti tautahi e ngā whānaketanga whenua Māori I te tonga o Kaikohe. Nā e kainamu mai ana ko te matatini 2023 e hikaka ana ngā kaitiaki o te rerenga wairua kia tūwhera I te tatau ki te ao. Koe apu ngā kōrero e haere ake nei. E hikaka ana ngā uri e noho ana ki te tonga o Kaikohe I te whakatinanatanga o ngā moemoia kia whakahukia mai te whenua o Ngāti Ue Oneone me Ngāti Tautahi ki ngā hapū. Nā, I ngā rangi hakata kua taha kenei I whakatū ai te kaupapa pākinga pā whakanuia ngā mahi 2023. He kaupapa hihira tēnei e whakanuitia I ngā whānaketanga kua kitea ki runga ki ngā whenua. E ai kia Quentin Hita I pupuri nei te whenua I ngā ringa a te Pākeha, he oina ngā tautohe I kitea ai I te whakahokinga mai ki te mana whenua. I tōna 2 ki mua I whakawātea ake e te kāwanatanga he tahua pūtia, hei hāpai ake I ngā hapū ki te whānake I ngā kaupapa ki runga I te whenua Māori. Anea Quentin Hita me te roanga ake.
Ka homai e pūtea e te kāwanatanga, e āwhina I te haka paipai o taua whenua. Ka 2 pē I aene, haere ana ngā haka paipai ngā nei, e haka tako te para I te kahi kātoa I reira, a te pātoa. Te pātoa I runga I te pāne, haka tako tō rori hoki, rori mētara nei ki reira, ke pai e te haere atu o ngā uri. Haka tū taiapa, hei haukoti atu I ngā kararehe. Era mea katoa kia pae te tako tō te whenua. Haramai te tahi āhua eha.
I nā kua ea ngā mahi I Waitangi, kua tā huri te aro o ngai Māori ki te kaupapa nui haka hirahira e kainamu mai. Ko ia ko te matatini 2023 e 2 kei mua I te aro. He oi e hikaka haere ana ngā kapa o te motu, ia te wā e kainamu mai ana. Hei tā Chris Henare e hikaka ana te rōpū o muri whenua kia tū tuatahi ai. E ai ki o nā kōrero me waiho ake mā ngā kaitiaki o te rerenga wairua te tatau o te matatini e tūwhera. Anei ngā kōrero a Chris Henare mō tēnei kaupapa.
E anga tonu ana, e anga hakamua ana tātou te iwi Māori. Te ao Māori, nō reira kua tino, tino hikakana te ngāko e hoa. He wero nui tēra hoki, mena ko koe te mea tuatahi, ka tū ki te chopping block me ki, ko te tino tikanga, me kaha ake koe.
Tika.
Me kaha ake koe, me hikina koe I te taumata mā ngā ropu kai muria I a koutou te whaiwhai I o tapu ai.
Nā ka tiake rā ngā kōrero I konei e tātou mā kua memiti ngā kaupapa kōrero I a kurenga. Atu I te whare kōrero te hiko te ika ko Tefini Popata hau e mihi atu kia koutou katoa. Noho ora mai.
Anō reire te motu. Mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko.